Waleo, mimi waleo, waleo, so wajana asile. Maisha no yale yale, kuteswa ni kama funzo. Mengine tuyasamehe, tusiweke viulizo. Kikubwa uhai na shukuru nao, sija kufa, ila kuhusu mapenzi sitakisho. Imeakuta kukesha kesha mawazo mzongo, staki tena kupigana pigana na okopa chongo. Staki tena mlemafu wakichoka nipa magongo. Staki tena kutwa kulia lia kutapika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine tuwate shobo, tutasikwa wazima wazima. Bora nitulie, umli wangu mibado mdogo, nisitakea watu wazima. Hey, hey, na enjoy,
na enjoy mama,
na enjoy. Jamani shuka zina joto lake, hasikwambie mtu kitu chochote. Kuganda na ganda, kuzuga tunapendana, mwisho tuanza kulizana. Sitaki mirasi, sitaki nyama, kupenda nimesimama. Moyo wangu umegoma, hautaki ngoma. Kesha kesha mawazo mzongo, staki tena kupigana pigana na okopa chongo. Staki tena mlemafu wakichoka nipa magongo. Staki tena kutwa kulia lia kutapika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine tuwache shobo, tutasikwa wazima wazima. Bora nitulie, umli wangu mibado mdogo, nisitakea watu wazima. Hey, hey, hey. Na enjoy.